waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
si ay ugu guulaystaan dowladda aqlabiyada laybarku waxay u baahan yihiin 19 kursi oo dheeraada oo ay ka helaan aqalka hoose kadib markii laga adkaaday doorashadii 2013 xisbigan ayaa haysta 15 kursi liberaalka ayaa dhankooda doorashadii 2013 ku guuleystay iyagoo helay 75 kuraas halka xisbiga nationalka oo ay isbahaysi yihiin uu helay 15 kuraas taasoo isbahaysiga ma labadan xisbi oo la isku daray siisay 19 kursi iyagoo xadadka kuraasta isbeddela lagu sameeyey sanadkii la soo dhaafay isbahaysiga ayaa doorashadan galaya iyagoo rajo ka qaba inay helaan ilaa 88 kursi isbeddelada lagu sameeyey xadadka kuraasta ayaa macnaheedu yahay in laybarku doorashadan ay heli karaan ilaa 17 kuraas aqalka hoosena greenku wuxuu leeyahay hal kursi halka xildhibaanna madax bannaan ay haystaan 3 kale sida hadda ka muuqato cod aruurinta la sameeyey laybarku kuma guuleysanayo codad ku filan oo uu ku helo kuraasta la isku dhow yahay ee gobollada Queensland, New South Wales, Victoria iyo Tasmania si ay doorashada iskood iyagu ugu guuleystaan cod aruurinta ay sameysay shirkadda Newspoll iyadoo eegtay kuraasta la isku dhow yahay ayaa u muuqataa in laybarku guuleysan doono hal ilaa 3 ka mid ah kuraastaas la isku dhow yahay iyadoo laba kalena qarka u saaran natiijada cod aruurinta kuraasta la isku dhow yahay ayaa muujinaysa in laybarku ku guuleysanayo kursiga cusub ee Beth ee Bert loo yaqaano iyagoo helaya 800% in ka badan intay heleen 2013 kursiga labaad ee dowladda ee aad la isugu dhow yahay ee Capricornia oo ku yaal bartamaha Queensland ayaa isna u muuqda mid la siman yahay Labourka iyo Liberaalka ayaa sidoo kale isku dhigan kursiga Macarta oo ku yaal galbeedka Sydney halkaas oo xisbiga Nick Xenophon uu helayaba la yiri 700% codadka sida ka muuqata cod aruurinta u dambeysay Ra'iisul Wasaaraha hore John Howard ayaa sheegay in xisbiga Nick Xenophon oo ah mid dad badan hadda soo jiitay uusan saameyn weyn ku yeelan doonin aqalka hoose
Has polled well in the past in the Senate, but I don't believe he'll get any lower house seats. But where
sida aad codad badan ayuu hore uga helay sanadka laakiin ilama aha inay helayaan kuraas aqalka hoose laakiin waxaan nahay dad waaqiga la socda wax kastana way dhici karaan khibrada aanu leeyahay siyaasadana waxa weeye in hadii aad isaga xisaabtanto inaad helayso markaas dib ku soo gaarayo manihin dad wax kasta isaga xisaabtamaya waxaa jira ilaa 7 kuraas oo ay tahay in mucaaradku 300% codad intii ka badan 2013 ay helaan si ay u guuleystaan kuraasaas ayaa waxaa ka mid ah kursiga Herbert ee Brisbane Dunkley iyo Corongamite iyo Robertson oo Victoria Lindsay oo New South Wales iyo Bass oo wqooyiga Tasmania ku yaala Ra'iisul Wasaare Malcolm Turnbull ayaa sheegay in isbahaysiga looga baahan yahay inaan laga qaadin kuraasta la isku dhow yahay ee galbeedka Sydney si ay doorashada ugu guuleystaan gaar ahaan kursiga Lindsay
It's critical because if we hold this seat then we will be returned to government and then we will
Waa lagama maarmaan sababtoo ah hadii aan kursigan ku guuleysano dawladda waanu ku guuleysanayna markaasna waxaan fulin karnaa qorshayaasha dhaqaale ee dalka kursiga Mayo ee South Australiana adaruurinta Newspoll ayaa muujinaysa in dawladdu codad badan luminayso iyadoo xisbiga Nick Xenophon uu ka hormaray dawladda iyagoo helay 102% halka dawladdu 48% ay haysato Senator Xenophon ayaa wax weyn ka soo qaadin in xisbigiisu go'aaminayo guusha 2 kursi oo la isku dhow yahay oo gobolkaasi ku taala laakiin ma u diidin in ay dhici karto in xisbigiisu kuraas kale wareegi karo xisbiyada waaweyn
We are running those seats to win in country electorates there's a lot of disaffection Hindmarsh Daniel Kirk is doing really well Karen Hockley in the seat
waxaan kuraastan ugu tartamayna inaan ku guuleysano qaar badan oo kamid ah kuraasta baadiyaha dad badan ayaa araysan kursiga Hindmarsh Daniel Kirk hawl fiican ayuu noo hayaa Karen Hockley oo lala fiican ayay ka wadaa kursiga Boothby Dr. Matthew Ridna wuxuu kula tartamayaa Christopher Pine kursiga Stewart inkastoo Christopher Pine uu haysto meel xaddaafa Hogaamiyaha Labourka Bill Shorten ayaa sheegay inuu wali rajo weyn ka qabo inuu ku guuleysan karo doorashada.
I'm not chasing people's second preferences. I'm not worried about the Greens or whatever those people care to try and dial themselves in relevance. They have none in this debate.
ma nihin dad daba socdo daba ordaya un codadka door bidida labaad kama walwalsani greenka ama qof kastoo isku daya inay magac yeeshaan laybarku dowlad ayuu sameynayaa mid baase la hubaa dowlad wadaag ah lama sameynayno xisbiyada yaryar ama greenka dhinaca kalena cod aruurin ay greenku howlgeliyeen bilowgii bishan juun ayaa muujinaya in kursiga kaaliyaha khasnajiga dowladda kelya O'Dwyer ee melbourne oo liberaalka uu ahaa kursi aan lagu haysan uu hadda khatar ugu jiro greenku inay kala wareegaan hogaamiyaha greenka richard di natali ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in xisbigiisu saameyn weyn ku yeelanayo doorashadan
the greens are demonstrating that politics doesn't have to be a two horse race even if parts of the media and political establishment see it that way
xisbiga greenku waxay tusayaan in siyaasaddu aysan ahayn inay noqoto tartan laba xisbi u dhexaysa haddii xataa warbaahinta iyo siyaasiyiinta waaweyn ay saas qabaan xaqiiqdu waxay tahay in codadka xisbiyada waaweyn inay si joogta ah hoos ugu socdeen wakhtiyo dheer mana jiro calaamad muujinaysa intaasi hadda isbedelayso
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com.au/xariijin soomaali